Mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, my friends, wacheni kutuuzia uoga, wacheni blackmail na intimidation na threat, wacheni kutumia mambo ya criminal justice system kuuza uoga kwa Wakenya. Wakenya wameamua hawanunui uoga, na hata kama mtapatiana uoga bure, we don't need it. Tunawaambia wajipange na sera, biashara ya uoga wawachane naye, badala ya kupoteza muda wao kupanga mambo ya intimidation na threat na blackmail na kuuza fear. Tunawaambia kwendeni mupange sera, ndio wananchi watapanga kuinunua. Endeni mutafute candidate, wacheni kujipanga sijui na vyama ya ukabila. Wacheni chama ya kabila hii na ile na ile na ingine, pangeni chama ya kitaifa kama hii yetu ya UDA, alafu tukutane kwa kiwanja. Tuko pamoja.